samba mbulo wa wagwe baganjila miyango ya Jerusalema basamba mbulo wa Na Jesu munzila yakwe luselwa kwe bajana ba samba mbuloa baganjila miyango ya Jerusalema ba samba mbuloa wakwe Benzi yonse a Jesu bala komana bala seka
AdventMusicPlus.com.